warbixin ayaa sheegaysa in diyaaradaha saldhigga Maraykanka kuleeya dalka Jabuuti isticmaala ay halis ku sugan yihiin sababtoo ah feejignaan la'aan la sheegay in ay sameeyaan shaqaalaha hagista diyaaradaha ee garoonkaasi. Warbixintan oo ay daabacday jariidada Washington Post ayaa soo xiganaysa dokumentiyo militarigu ay qoreen iyo khubaro dhinaca duulista hawada ah, waxayna sheegtay in shaqaalaha hagista diyaaradaha ee saldhigga militariga ee dalkaas ku yaalla in ay iska dhigatireen hagista diyaaradaha iyagoo dhinaca kalena ku mashquulsan ciyaaraha fiidiyowga ee lagu madadaasho telefoonno, hurdo ama qaarkood oo qaylaad ku jira. Waxay sheegtay warbixintu in shaqaalaha hagista diyaaradaha ay iska indhatireen dadaal ay sameeyeen la taliyaal oo ahaa in ay shaqadooda wanaajiyaan. Washington Post waxay sheegtay in xaaladani ay abuurtay qayladaan ay sameeyeen duuliyaasha marka ay hawada galaan iyo xataa inta aysan duulinba. Mid ka mid a shilalkaas ayaa la sheegay in sannadkii 2013 diyaarad siday madaxweynaha dalka Jabuuti ay ku sigatay inay ku dhacdo diyaarad ay leedahay shirkadda Kenyan Airways. Sarkaal u hadlay safaaradda Jabuuti ee Washington ku taalla ayaa warbixintan ku gacan sayray isaga oo sheegay in garoonku yahay amni, waxaana uu sheegay in haddii shaqaalaha haga diyaaradaha ay hurdaan ama qaad cunaan uu maalin walba shildhici lahaa.